ZVibes.co.
Yeah. Let her do Lucas. Yes. Yeah, dear Lucas, remember way back. Tenzo tila chepa mozi. Sinenzo siwa kazi uniganzila if. You betrayed me to my girlfriend. Unga hindi bunch, na girlfriend wanga. Diweche, ka destroy. Kasi muntu weo kuja nae. Ndiyo amenanga kupai. Wanzo ni ganzila if. Too much jealousy kumtima. Usiba ati, uyu anda nae. But uli busy. Ungo faka chie my story. Let's stop na msie na matenda. Ningo lila, sini lila weti. Yamini yanakamba. But ni mumbele la chichifunde. Cause life yake yankala chie fupi. Anyamula shofelo kumanja. But let's go down. Nikaona 40-40. Chimani baba kumotima. My big bro, yeah. My biological bro. Dear anchita voipa munu. Chini baba snaka ibala na futi. Enzo ni sekela vaboza kasi. Anu shooting ana mfuti. Sambia nani pa uyu. Angani pa ischena bibi. Muntu we, anga kufakle poison. Muntu we o live nga naye one room. Yeah. Mutu kanti yosha ni yenya. Kiyena mutu yako na kukublaya. Sike wabo anafila kukuseyela. Zaku nani la mwapilo kisisili. Huku nani la fila kukublaya. Yena mano kona kukubela muliani. Huko na kuza maya chwani. Nikelo yeni za maya nyoni. Yeah. Zui yezisa semwa yezi masifila. Kona mulena mlimkina siva. Ansipi njini kakuswalila. Ya, yeah. Swali sano haku sana. Kona foku kale lali fapano. Kumifali kuteka ntilu na mulu wana wangano. Mina makaka. Ya, yeah. Kange watu kweni siyo kamu kupa namba. Kali wala kule nelubanga amohu. Kukatusa, kono kanani ni makilo. But my big bro you are too fake. Taka mikulikilapo 49 way. Ya, yeah.